Na matele o songo fuana te anei le masina pa ia o le tāpua inga isalama le masina o le anapongi le Ramadan. O le vai tau le nei, o le mafutanga i le tatalo, le anapongi mai le oso le la se ia toa ngoto ae faato a tali sua i le pō. O le masina e faa manatuai le faa linga mua mua o le korana i le pirofeta o Muhammad. O le oso le la, i le masina amata i Bahrain, po ole oso ole masina, le masina amata i le atunu o Bahrain, e faailonga ina i le amatanga ole Ramadan i le atunu o. E faatusa i le toe latalava i le biliona ta i tangata moselemi i atunu o e ova i le lima se fulu i le lalolangi. Latou te faamanatuina le masina pa i ole Ramadan. Lata i le lua biliona. Tangata e tāpuai, i le tāpuai nga isalama po o Moselemi. I le lalolangi, lātou te whaamanatumina le masina pa ia o le Ramadan. O le atunu au pita toa tele tangata Moselemi, o lo o au mawai. E le o se atunu u i se saa i tutonu. O le atunu u o Indonesia. E faitau se lauafe tangata na au wai i le tatalaina o le Ramadan, i le tatalo, i le asonga fua o le vasana te anei. I le tāulanga o Jakarta i Indonesia, i le Istiqlal Mosque. O se tasina awai i tālosanga o le tamaitai o Hasharo Sida.
Ramadan is the time for us to cleanse our sin, so we should worship God to get his forgiveness. Hopefully after this month and when we usher in the Eid al-Fitr festival, we will become a holy person.
Ona ole anga pongi le ao, e tele lava ina matua tele, ia le tausinga po ole ainga, i le po. I suria olo whaingata i tangata Moselemi, ona whamanatu le masina pa i ole Ramadan, ona ole taua olo whaingai i pea malea tunu u. Na whaalia e se tasi o tangata anu usuria o Abu Anas, wo le oto e tutusa lava aso, i ae maise i le whamanatuina ole masina pa i ole Ramadan, ona ole taua.
Bilmukhtasar basot mafi.
To sum up, psychologically, people are not happy. Secondly, the economic situation does not allow people to buy sweets and other things that they celebrate with. The atmosphere, in general, has become different from past Ramadans.
I si vaenga o le lalolangi e pe o Yerusalema, Yerusalema i sasa e tutonu, na faalie Muhammad Asido o se tangata anu ui le Gaza Strip i Palestina, e faingata te leo na faamanatu le Ramadan, ai olo o faia poloka le malo Israelu, e tāo fiai le whewa i o tangata Moselemi.
Ramadan's atmosphere is very nice in Gaza, but is always affected by the Israeli blockade, the closing of crossings and the displaced families.
E tolu se fuluaso le masina pa ia o le Ramadan, ona tawalunga ai lea, ile Eid al-Fitr Festival.